as in Wiliba. Setezo zirienge ya manya na dirorifa. Ukusu wapata safari bloody tunda uva. Uza na kula sofa we italete mubia. Kami na di class dance no nobody to suffer. Kwe wine pande biti kazi ndelumia Lucifer nze. As in Wiliba. Klasi kuzina walala vezi nzi. Klasi kuzina walala vezi nzi. Klasi kuzina walala vezi nzi. Shake and shake, shake and shake. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Shake and shake, shake and shake. A wicked looking a good a bikini. Ah, the way you want go a de salale. Balogos and tamite mwe la siraba. Ah, zinatagala. Balaba sipuwa nyungira kukumira. Chupa kuchupanze nyungira kukukuba. Ah, pita mpita ate vitandika. Pita mpita ate vitandika. Pita mpita ate vitandika. Nzi chonzi jao kuba kunyo kwa mpaka. Ah, kukuja kongo nitira Siberia. Wine and whiskey, wine and whiskey. Nyanya kabina wadu katono. Nyakuga sina ya denga sina matono. Bafe tuba moko dekida. Tuba moko chakareno. Tuba moko tauka. Ah, panji bafa bazireka u. Panji bafa panji bafa bazireka we simbi. Leka kweni dekida m. Leka kweni zinamu nizinina mwapana. Pavireka u. Pavireka u. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Shake and shake, shake and shake. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Shake and shake, shake and shake. A wicked looking a good a bikini. Ah, the way you want go a de salale. DJ Roddy zilomita. A mita mata, mita mita mata. Wombera mita segulila Beyonce. Dema call me buzz, 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 buzz. Kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Shake and shake, shake and shake. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Shake and shake, shake and shake. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Shake and shake, shake and shake. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Kase kuzina walala bezinzi. Shake and shake, shake and shake.